changa ndiwe chimwe mwe changa. I wake up celebrating all you are. Namalenga wanga anapeleka chipadua changa mwana wanga.
Manifest.